Studio Tamani, Kede Kabaruji Ame, e Fulfulde.
On a heard the Studio Tamani order side, a second model Ousmane Dika Halanton, Kabaruji Gondi Dodi, Udimazan La Presse de Bamako, Mamadi Keta, Wanani, and Bugijand. Tongan de Nations Unies, de Martini Kumpa, Basiji Lato Sababuji, Rafingure, Hitani 2019, de Edna, de Meldonon, Bale Kumani, de Netakuda, and Chulani Oto Kabaru. An uri temen jet on netto nyongi tido tin hama le circle an songo bata wayde de nago yele ngure yele gure kewde be juri mer ko min tin hama non hokkita jiral o do kabaru dabara hende joga fat tida la wuddi leedi men ka huncho horebe dana ama sagu kulliti yo berde kani rufede dina kabordde tete tabital plagudu dardi gouvernement o daro e darde mudu yodi ngoni sambe kabaru jidi men jogani on bismillah modon e dosti je tamani Wali togol wakati e basiji lato sababuji rafingure le aduna do hitande 2019 de yo dum funti e le tongande chaldi nations unies kany e wali robe jawdi le aduna andina dum du yontere jabbinde keddana mamadou sam seku fa beedere dem fam
e le tongande de hultama wide le de jutti ngoni urde fuf yide e kabar mudum ne aduna rundu e le hitande 2018 de do le de ngoni yemen republique démocratique du congo afghanistan éthiopie syrie soudan soudan du sud e kanya nokure sahal le di nigeria ka der rude afrique yoberande tay kama der nokuji yoga baru ko boy miliyoji chapande jeddi be adama don ko holliti kanko Dominique Bourgeon kalfinado kala ko woni kabaru ngure der gollirde faw nations unies hultama dun le tongande wiide chapande jetti do temedere be adama der lede do yolbere ngoni e mudun jike mudun yo kabaru ndema o do kabaru o na frantini sanne der leedi mali pewtudo bangi goto kuteji welter wakati e kanya bangi goddo kabaru wayde der nagu e le wuddu leedi ndi e misalo ujinaji ndemobe ngoni be jettiraga fe yopude golleji ndema batte wayde na gollirde Osha hulti ele tongare mudum chakitine wadede wiide gollirde nadda kuude nakasindini hakke milliarduji temedere e milliarduji chapande jeddi kalsi sifa yalla ere baba hinade golleji mabbe di tongare de hulti wiide chapande nay do temedere yimbele gundube eti allaji ngure nan der region muti
heedi bala darani de nadda ko du o kabaro ana sullini fa sanne e wi on jengaji muti di ka basiji hakkunde lenyi di e wayde denagu beedi do nana dun torri golleji mabbe fa sanne e wi on jengaji didu kasindina ngure ndiyam cheni dam kanyu e do sorefu ana hoji yimbe wuddu leedi meedan hande golleji mabbe non billima batte wayde denago odu kanko Bakar Fofanam dendangal mo kejaado hala mo en jengaji moti o wonko sefudi yam kedana Ousmane Niali Boudi
Se tawa kulogo, se tawa ogosago. To tawa fu, nun lataki, no yidera. Mingana wilti be kabaru o. Komutu ngaji kat adugude dun, wati fatit alaji di beido. Ko himbe kasindini, bedege hewde. Jamarende, ko hasindini fanda. Lehen anangure, yoga bengala ko nyama. Sabi hewbe, bembe enchumama. Ngure fu anatidi, ebe himbe. Engon, itit alaji kiwde. Kadile mabbe, kupama. Ko mbao miwide tan, himbe bengon le wembere maunde. Neno, joni, wan himbe wondube, faba debe. Golir e lady ndi, ele de godde ana gondi e wadde imma daraji fa danya ko paburibe ka ko wondi e wadde de dun ana fandi wana ko boyata wawa hijidebe nenno ana hani ko watte lato ko way boyude fa be keba ko be kasindini dun darane
kala ko jiddon famitaade pode faydo be meme ande Facebook na Twitter do bay noddudu numero 75 94 11 11 nadu 75 94 12 12 fa andinan hakkilaji modon Yo ministri rakitala kanyu e Salifu Traoré député en tebbi beta hande do kabaru wayde denagu wuddi leedi meden di ministre Salifu Traoré non andine le libbi tati chekiti didi civil en temede nayon kanyu e soldats en temdere chapande njayon mbara yude janvier warde mars 2019 ana buri temede jeddon neddo du yurobe tina barbar tin tigmaten kanyu amalawlo Nyongiti betin hama le cercle ansongo de région gao ila alan jappido nen mer commune o hokki tajeral o do kabaru yodi yimbe du egube batte wayde denagu nen e nguykaji chef mum Mohamed Ag Sidi Mohamed mer commune tinama wonko sefudi Mohamed e intala Ag Bilal kedana Mamadou Sama Seku
ñande sappo e joyi lewru mars dabaji kewɗi gujjama nder nokku amalalaw caggal ɗuɗɗum ko heewi wujjama nder nokku tentik maten batte muɗum yimɓe ele kulisane ndenno hewɓe eggi iwde ɗo wonɗo yaade tinhama yalla eɓe kewta ndenago yimɓele ne kasindini kala ko woni kabaru ngure e kañe nokku ɗo naata yalla eɓe keddo tun noddago min gatta fewde e kala pawotoɓe yalla eɓe gara faabade ɓeɗo yimɓele torriɓe fa sanne ɓe anda foof no gatta tinhama ne hasindini faabede sanne ko ɓuuri temene joɗɗo yimɓele goni jottuɓe tun ñande foof ɗum eɓe gondi warde anda ka hono foti ɓe latto ɗo e balɗe seeɗe
nden no soldat si farancy dogotoro ɗum mursinama wonki muɗum wattu mo mobile mum gabbi dow bombawora nde jondoraka ka ɗo massiɓe waɗiɗe cercle du 11 ɗo woɗɗa e keerol Burkina Faso oɗo capitaine mo duuɓi capantati ana e golle haɓde e guɓe terroriste en ɗe les gourmands ndenno président leydi farancy kañi e état major muɗum fo andini oɗo kabaru fanda ndenagu ley wuddu mali noon yo ɓerɗe kani sawkede diina kaɓorɗe tete ley wi keƴaɗo haala dana amasagu ley ko sefodi e haaldu mawde studio tamaniko ndenno e wi tabital pulakudu noon yo gouvernement hani darade e dande muɗum fa ɓeydoraɗo ɗum faamu keɗɗenno Ousmane Yadi Bouly e Mamadou Sama Seku
fewde wayde ndenagu nden giɗo ley wuddu leydi meɗen ndi tabital pulaku collectivide ana huɓani lelnude kaɓorɗe gol tedugol kaɓorɗe wi hooreɓe nde walde ana haɓɓodi fa guɓe ɓamɗe kaɓorɗe ɗe fu dake nokku goto ley wuddu leydi men ndi Hassan Bari collectivide deƴere yo kala nden tada se darodo
fay goto yeddali hewtagol jaam ɗum tan min gollanta ana hani golluɓe ɗiɗo bonandaji ɗi so haaɓe so fuɓɓe nanna e juuɗe laamu min ke walla ɗum kerantagal kala mo laati naata e juuɗe so wuddu leydi ndi so saha leydi ndi ana hani laamu o daro e darde muɗum majjina ɗeɗo pelle ɗe
go hakkillo ana du e hooreɓe dana amasagu e wi marcelin guenguere wirfitagol deƴere ɓuuri fu hasindinede hannden ka ɗum e wonde e wi makko wala fu ko wawi latade caggal kaldal
fadde hinnade tetugol kaɓorɗe ko hani kay laɓɓinɗe ɓerɗe ɗe ana hani yimɓele gaɗa kaldal ana hani famil ngol huncene hoore yalla mbo jonki nattimma nden yimɓele koye mum tottan kaɓorɗe ka soni a tetiri neɗɗo kaɓorɗe muɗum e sembe wala ko golluɗa minen kay minen landinani kaldal foy so beten janggo
e wi honjotoɓe gaɓe yo wayde woddugol laamu woni ko saabi bini ɓangugol guɓe ɓamɗe kaɓorɗe ley wuddu leydi men ndi ɗum e wonde ɓe collectivide kaltidal tan wawi wadde fa baasi o ñifa
hono kabaru keɓal ɗo mayɗo mawɓe tafen paade muɗum resede ɗu ana e ko tiiɗi fa sanna le morgogaji cuuɗi dogotoro bomako ɗi nenno nono samaraɓe ka jahanɗo heewi ley cuuɗi dogotoro ɗe paade mu heɓde nokku e wi hooreɓe ministére cellal leydi men noon jabareji ana gonda fa ka ɗo tiiɗal heɓa no hunco fa ɓeydoreɗen faamu keɗɗenɗa Ousmane Yadi Bouly e Mamadou Sama Seku
hooreɓe suudu dogotoro mawdu quartier mali kolliti wiide tiiɗalla jogola morgogaji yo gongo jaati noon e wi maɓɓe firgo goto ɓe jogi mbawɗo marde ƴiwɓe jeego ley suudu dogotoro ndu docteur tarawre dieno bukkone daraniɗo haybude kabaru morgogaji ley suudu dogotoro quartier mali wonko sifi keɗe ko wi
gongo jaati nokkure nde tewuji yimɓele marete jungo ñaw maayo ngo woni ɓurde fof fangede saabi newa muña jogola muɗum dina nokkuji keddiɗi ɗi kala wattu min taki iwgol neɗɗo tew jomum waddete coggu muɗum yo temeɗen ne margol ngol hana ɗum yawtude ñalowma saabi an hani place yoppane keddiɓeɓe
ministére cellal leydi meɗen ndi holliti wiide ana wattani hakkillo ka tiiɗalla e wi hooreɓe nde gollirde yo ɗum kabaru tongiɗo e ɓeydugol jama ley ngallure mawde nde ley ɗi duuɓi sappo cagitiɗi
wattumo ɗiɗo nokkuji ɗi mahete adadu jamare nde yettaki ɓe wonɗo hannde ɓuuri foof to gaɓe tuure to adadu jamare nde ana wara duuɓi sappo na serti e mo hannde saabi hannde ɓiɓɓe leydi mali hakke millioji sappo e jetti minen mila wiide ɗum ministére humaninde cellal wattani on nokku hakkille banggal mahugol kala nokkuji goɗɗi
tiɗalla heɓude morgogaji ana e ko sollini hewɓe e wi maɓɓe ka ɗo tiɗalla ana hani wattenede hakkille ko yaawi fu o wattu wulare ɓuuri mo hewɓe keddoto ley mun
studio tamani yo paabal laamu leyɗe suéde danemark suisse e fedde leyɗe europe
sen garti e kabaruji région ngaji meɗen keɓen faamu ana ɓuuri sukaɓe ujunaji capanɗe joyo e ɗiɗon daranteɓe les vaccination banggal cewɗe ɗe ley kulkoro ƴiwde nogue ɗiɗi yaade nogue jetti leyru avril hitan 2019 nde hono batu daranade dabare muɗum tilima hannden fa cellal yuɓɓole gollirɗe jañole cellal région kulkoro o fo sukaɓe rewɓe janggoɓe du ana foti capanɗe nayon dokkaɓe lampaji e kaki e kalisi seeda nande dum wadi kenya le wuro songua le cercle kuchala o e wi darani be bamtare hakkeji bibbe rewbe debbe fa warde e habugol e dewle jawni de kanye e hamila ko mo yidaka yo ONG ngaji espagnol MZC notori jawdi ndiamdu kawni dam funti ila aljumar nde tondi bajel le region gaaw o gure defu de galandi am ka yotondi ranta se njara njarna ana darda hono lama ono jeewa yalla dan do ndiam ana neni do kaddu de di do kabaruji kedde hedal faande yotere man yeso en tawde ko waral